seminaarkani oo magaalada Baydhabo loogu soo gabagabeeyay ilaa iyo 200 oo dhalinyaro ah ayaa lagu baranayaa casharo la xiriira hanaanka doorashooyinka iyo doorka dhalinyarada Soomaalida ay ku leeyihiin ka qaybgalka doorashooyinka ka dhacaya dalka kaasi oo ay fulinaysay hay'adda Interpeace oo u dhaqdhaqaaqda arrimaha nabadda. Seminaarkani oo qayb ka ah mashruuca waxbarashada madaniga ah oo ay wado hay'adda isla markaana socday muddo 3 maalmood ayaa gabagabadiisa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliin uu ka mid yahay gudoomiyaha degmada Baydhabo Mudane Cabdullaahi Cali Wateen iyo mas'uuliin ka socday hay'adda Interpeace. Gudoomiyaha Interpeace Cabdiqaadir Diiriye ayaa ugu horeyn faahfaahiyay seminaarkan maalmaha uu socday iyo ujeedada ay ka lahaayeen. Gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa degmada Baydhabo Mudane Cabdullaahi Cali Wateen ayaa ugu mahadceliyay hay'adda Interpeace dadaalka ay wadaan ee ku aadan kobcinta maskaxda dhalinyarada Soomaaliyeed iyo in dhalinyarada Soomaaliyeed ay fahmaan xuquuqaha ay leeyihiin iyo sidoo kale waajibaadka ka saaran ka qayb qaadashada horumarka dalkooda hooyo.
Wadan ma nadaa isla burburiyay ma sheegada ya may buuha ya horseeday aqoonta waa shay muhiim ah qofka ma la fahmin wadanka ownership madli kale qofma la fahmin kiid in dareemo la fadhe miskan hoba in la tada dareen in marka sad nadii fadhe walaay boor ay ku furmaa oo jeedo walaay marreeda kala kala kusoo gudan ka qasbanta ayuu badi maana burburada adiga hor horan daw gudiida may boodde ma may boodde ma nimu soo gaas marka waa wadan meel fadhiga insha Allah in la haashishi la adkaymay buu haashay muhiim waay oo balaashin adkayna oo dadka fikirto in aad maare tahriibto ama aad Ameerika dadka hadal ka fikirto wadan meel babana aad leeyahay buu yaa kaliye ma ka fikiraasana aan feeridan dadka hadda qoraysta ka fikiraan feeridan business feeriya si maare mustaqbalka wadanka maareysin mustaqbal feeridan korsay fadhiga insin feeridan baahay taas marka wadan meel baan in wala barayaan markuu ka in wala baro in amniga may buu hala kashaday nabadgelyo kashaday in wadanka hormarshi may buu hala kashaday yamay buu ha ya kamida magaalada Baydhabo sada sheekum samay buu ha hadho wayas lankas may buu hadho wayas ani qof kasto markta koy may ba magaalada buu way fadhaway way may buu ha way ka habibiye may buu in isla marne hol shaqada maasoo may buu hala kashaday maamul hadi qof shaqsi leh kadigi qof may buu dadan may buu hanu marto may buu
siraji shee sagor baahinta qaranka Soomaaliya magaalada Baydhabo.